Mnajenga bifu za amini juni Naga waposho mzigo na beba Sifungi vizazi na funga midomo yao Lukuki kwa kaza mazangu awa mazao Lukuki kwa kaza mazangu awa mazao
Hapa sina shada Naikuwa na shada mtajenga ibada kutwa mada Kazi ya mfanyi mnajipu mbaza Sigopi vitambe mejaza kadada zao Kukopo na kopi na bado mimkari wao
Usa zombezi tajizare na zari mondi Nazana Toto anatoka kunzi
Minatisha, kila mishono na nyuzi tisa kabisa Sina imani na pikujira
Minatisha, kila mishono na nyuzi tisa kabisa
Kila mishono na nyuzi
Hajalishi toka lini niko down
Makuze ya bata bata Mdown, dona nipake kina ukata Wezi sahau kura napata Na shukuru na faham vizuri vipaya Sote sini binadam jirast empire
Na shukuru na faham vizuri vipaya Sote sini binadam jirast empire
Now I should papa pako gumbana ugali Sigumbane kiso stane jone hodari wanakaza Nelipo kaza nilisha kava so kwa kamba Cause my challenge shafisha sanda we panda Kaz kelele nshafika anga Kaza nelipo kaza nilisha kava so kwa kamba Cause my challenge shafika sanda we panda Kaz kelele nshafika anga
Hajalishi toka lini niko down
Cheza na dada zao toka enzi sile mina Bahrain Starray Maneno shazia ni jadi yawa wapendi kuni yona Bahrain Warray
Kina kilu